Waluwa baana bana kuwa kusumalia St. Peter's Secondary School nali abasoma tusene bisage yamanyi mu kabenja kagudde kuchalo kachindu wabinyonyi ngo yingide kilomita 17 mabili na kasongola kuruve Kampala okudde eggulu munafe bandi bakalu yalondodde bino
abayizi abafunye ebisago bategere kisenga Christabella Awori Claudia Namukisa Margaret Atwine ne Prudence Tumugabirwe akabenji kano kabadde ogulo ku Sunday era keesabyemu motoka ssatu okwabadde ennene etambuza mafuta ekika kya Fuso Super Great enjeru namba UB2935Y Kamini Bus oba Rosa Costa enjeru namba UB2NOT73H ne ambulance namba UBK2570F nga nayo njeru okusinzira ku ssaamu tulina amazima omwogezi wa poliisi mu bendubendu la Savannah alipoota ezisooka ziraga nti dereva wa motoka y'amafuta eyabadde eva e Kampala okudda ku ludda lw'eggulu yakubaganye n'eya Costa eyabadde eva ku ludda olulala bino ebyabeereddewo ng'agezaako okuyisa tuleera yayongeddeko nti ambyulensi yabadde egivaako mabega nabwetyo nayo n'ekyesabamu abayizi abafunye ebisago babadde batambira mu Costa poliisi egamba nti ensonga esinga okulabika eyavuddeko akabenje kano kwabadde kuyisa na butali buvunaanyizibwa tulina mazima agamba nti bonga poliisi bwe batemezeddwako ku kabenje kano baayanguya okutuuka ku kifo ne batwala abakoseddwa e Kampala okufuna obujjanjabi ne Bernard Bakaru e Nakasongola.